part.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.
Mukanya amahoro umwe mwese abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo nk'uko byumvikana muri ako kazi kigatuje turabasuhuza tunabifuriza umunsi mukuru wa Noheli nziza kuri mwe mwese muyemera ikiganiro cyacu dusangira ijambo kiragaruka n'ubundi kuri uyu munsi mukuru wa Noheli nitujya ku gisobanuro cyawo nyirizina cyane ko dukeka ko gishobora kuba kitavugwaho rumwe ahubwo turibanda ku kureba uburyo abanyarwanda b'ingeri zitandukanye hirya no hino bari biteguye uyu munsi ubwo twateguraga ikiganiro ni umunsi usanzwe umubare utari muto w'abanyarwanda bari mu bwigunge turasubiza amaso inyuma kandi turebe uko abemera uyu munsi bajyaga bawizihiza muri iki kiganiro turibanda ku baturage bo mu ntara z'uburasirazuba mu karere ka Rwamagana no mu majyaruguru muri Rurindo na Gakenke aho hose bigaragara ko bugarijwe n'inzara ariko ubutegetsi bw'u Rwanda bwo buvuga ko icyabayeho hari izuba ryateye amapfa atuma bamwe batijuta nk'uko byari bisanzwe kuri mikoroni Eric bagira ubusa rero tubahaye ikaze muri dusangira ijambo
abisovu muraho amakuru
komera
muraho meza nitwa Eric ndo umunye makuru wa radio ijwi rya America
ndabona mwarabyaye
kwarabyaye
okay imana ishimwe
turi mu kiganiro dusangira ijambo turareba uburyo abaturage umurenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana iminsi mikuru bimeze bite kuri mwebwe
iminsi mikuru kuri twebwe muri make ngo mu baturage ntago biri neza kuntu bitari neza twagiziye ikiza cy'izuba ubukene gusa nahera ubundi abaga twejije ibishyimbo twejije ibirayi ibyo bigori abaturage bakishima bafite ibyo kurya ariko ngo rwose kubera izuba ryabayeho ni imibereho mibi abaturage bose barigunze nta bwishimo bafite umuntu ishima ari uko yariye
kuburara birimo
no kuburara birimo kuburara birimo no kubwirirwa buryo umuturage avuga ati ndya mvuye hanze aho barya bavuye hanze ni igihe kire kiba cyaragenze neza ariko ni ukuvuga ngo kuba kitaragenze neza urumva ko ni ukwihambira na za mboga hanze ntago ziba ziboneka ari uko imvura yabonetse ariko urumva ko ubu ni imihangayiko gusa
nagiye nterera amaso nkabona ibishyimbo birahisha
aha ngaho ari kubibona bihishije imvura ni ukuvuga ngo yagiye igwa uduce tumwe na tumwe ubu hari naho umanutse hano aha ngaha rugobago wasanga ibishyimbo bikiri ururabo ibigori biracyari bitoya ni ukuvuga ngo muri makeya rero nk'aho ngaho aha ngaha biri uruhisho we twabona ko bafite uruhengekero rw'uko batangiye kubona utwo dutonore ariko nk'aha ngaha ibishyimbo bikiri ururuyange nta n'amahirwe twabiha by'uko byakwira kuvuga ngo muri make urumva ko nabo baracyafite inzara kandi naho ngaho uri kubona biri kugenda biba uruhisho nibyo byonyine nta minsi biramara abaturage nibanabisarura ni ukugira ucya bagurisha babona uburisho ntabwo yabishyira mu isafuriya byonyine
bizahura na gahunda ya leta guteye guhunika
gahunda ya leta rero nta kuntu byagenda urebye abantu bahunika ari uko yesheje agahaga ni ukuvuga ngo muri makeya rero gahunda ya leta yo kuvuga ngo ni uguhunika ntabwo bizashoboka rwose ko umuturage ahunika ari uko yihagije
nawe ntibirera
ibishyimbo rwose ntabwo birera urebye ubu ngubu ni ukuvuga ngo ni uguca imiteja nibwo biri kudutonore ariko njye muri makeya nashima imana ariko nk'abo nka hirya no hino ni ukuvuga ngo yaguye agace kamwe ku buryo narebye ukuntu bibabaje muri iyi minsi rwose iriri imbere hano hepfo ngaha kuri iki gishanga cya hano cy'impima ipfa urebye ukuntu abaturage bibabaje nanjye nibwo nabibonye abantu z'abadamu bakuze abana bagize icya haifanga beje umukeri imbere bakajya muri boroke basaruye bya bindi bahuye akaba ari byo basubira inyuma bakanogonora kugira ngo babone muduceri agaceri ko kurya k'abantu basaruye mbese ubwo ni mu bishogoshogo
muri kigabiro ni iki kitaburaga ku ifunguro ryo mu cyaro ku munsi wa Noheli
ikitaburaga ku ifunguro ni igitoki ukaba ufite kuturayi wabashe kubona ifaranga kagura kaboga kagura ku kanyama bese akarya neza muri make yakishima akagura niyo n'intuza n'icyo kunywa icyabashe kugura ariko ngo nta bihari ntabyo rwose
mu kiganiro dusangira ijambo turi kureba buryo ki abaturage bino irwamagana urabona iminsi mikuru iregereje Noheli na bonane ariko duhereye kuri Noheli ubu bihagaze bite
gusa uko biri koze umuntu yashima Imana ariko ubundi mu buzima busanzwe ntago ni Noheli zadushimisha neza nkuko byari bisanzwe
gute birahera kuki
birahera kuzuba twagize bitewe nuko ubuno sibyo twa dushyimbo turiho nabwo harimo abazaba batadufite naho nta kindi kintu tuzaba turiho rwose gusa tuzashima Imana kuba tuzaba tujye kurangiza umwaka turiho ariko ubwo ubundi bwo mu buzima busanzwe zuba ritumereye nabi
urubatse se
tumugudamu n'abana batatu ariko nyine ni intambara
ni ntambara gute wakumva ngo ni ntambara yumvike
nyine no kurwana no gushyira hasi amaboko umuntu agakora yivuye inyuma gitondo n'ikigoroba kugira ngo umuntu arebe ko yarenga amezi imaba cyane adushaririye pe buri rugo rwose wajyaho rwaguha ubuhamya ukagira ubwoba
urambwiye ngo ni mabi cyane arabashaririye kandi ubundi aya mezi y'iminsi mikuru yabaga igeze abantu babaga bishimye bitegura kuyizihiza none ni gute mwebwe abashaririye
adushaririye nyine kubera ko nta kintu tuyifitemo tuhagaze gutyo gusa nta kintu tuzayirye murabona umuntu yishimaga bitewe nuko azavuga ati nzanatumira runaka w'inshuti yangeze dusangira akantu nzaba mfite twishimane none ubu ngo wakugezeho wanamuhonga
wamuhunga gute habaye iki
bitewe nuko nta kintu uri bumwakirize ashobora kuza avuye nk'ahantu runaka uko yarakuze ntabari kagusanga bitewe nuko rero wiyize ukaba wakumva ko wanamuhonga rwose
urambwira ko ufite umudamu n'abana batatu ubu se murya mute munywa mute kugira ngo umuntu abashe kurya bigenda bite
kurya byo ubu ngubu ubu no kujya muri ibi bishogoro tugapfuragura nibwo buzima turimo ubwo ikigiyemo gihishije tugikuramo kaba aricyo kiturengera ubundi nta uzasarura ngo ashyire mu nzu n'icyo gihishije tugikuramo wabona izo mbogo ugatemeraho nibyo ukareba ko bwacya ugashima Imana ubundi ukajya mu kazi
twagiye twumva abantu bagiye basuhuka hirya no hino mu gihugu by'umwihariko intara y'iburasirazuba kubera ikibazo cy'inzara mwebwe bimeze bitanu mu murenge wa Kigabiro mu karere ka Rwamagana
baragiye bitewe n'amafamiye bagiye bafite ahantu hirya no hino aho yenda bitakaze cyane bakababwira ati muze twegerane twisungane harinda hari uko hari icyo tubarushije abatabashije kugira amafamiye hirya no hino afite icyo barushije nitwebwe nyine ubona hano twazengerejwe
iyo uvuze ngo mwazengerejwe kandi ntanza ririho icyabayeho ni ukutijuta abona abategetsi babivuga
yenda umutegetsi we yenda mu rugo wiwe bitewe nuko aba abireba aba yumva nta kibazo ariko yinjiye muri karitsiye muri rusange asanga abantu baranahahamutse kuko inzara itera ubwoba kurusha n'intambara aba bantu twarashize no kubona tugenda
abo ngabo bagiye basuhuka mu kwizihiza iminsi mikuru twari twibwiraga ahubwo ko muzabahamagara mukizihizanya iminsi mikuru bizagenda bite
yenda harimo abazashobora kuza ariko none nko kuba yenda ngenzi ko nta kintu nzaba ndiho ntago nakirirwa muhamagara kereka yenda nk'uwabagize cyagushije ni we yahamagara umuryango we ati nimuze yenda twizihizanye umunsi mukuru kuri aka kantu ndiho yabakaza ariko nkanjye nta kintu nzaba ndiho sinakirirwa muhamagara ubwo nyine agomba kwirwariza iyari nanjye
wagerageza kutujyana mu rugo rwawe cyangwa se mu miryango mu myaka yashize mwajyaga mwizihiza iminsi mikuru mute urenduretse ikibazo cy'inzara muvuga
saa hizi ngizi twabaga turi bemwe turimo turasarura tukaba bamwe batangiye no kubiba amasaka ugasanga ibigori byatangiye gukaba umusatsi wa kabiri ariko gusa amafaranga runaka yendukabo waramaze kuyibikaho tinzasohokana na madamu wanje zatemberana n'umuturanyi nzasura runaka kahara kantu ariko wibitseho ariko ubu ngubu ka kantu wakazigamiye iminsi mikuru kagiye kera
ikitaburaga ku mafunguro yanyu ku munsi mukuru nka Noheli n'iki
birayi no yende nako kaboga beshi cyane buryo niko dukunda gukoresha ku munsi mukuru
iyo uvuze kaboga abanyarwanda bahita bumva inyama
ko dukunda gukoresha ariko ubu ngubu tubifata nk'ibitagatifu kuko ni ibintu biri kure yacu abone Noheli iminsi mikuru wabaga ufite icyo kirayi ibyo bishyimbo byeze ukabashiteka ibishyimbo byiza ukafata ibyo birayi ukabikaranga wamara kubikaranga ukarya n'umuryango wa mukumba muri ishimye kubera ko uzi ko ufite 500 cyangwa 1000 runaka ukabwira umugore ati dutirimuke tutirirwa hano ku munsi mukuru mukajya ahantu nubwo mwajya kumuturanye mukagenda mugakoteza akantu runaka ubushera inzoga se muyinywa mukizihiza rwose mukishimana mugasa n'abantu mutaramye mbese ariko ubu ngubu nyine ni ubwigunge mu buri muntu wari wese ku giti cye azaba yigunze mu rugo iwiwe
okay ndabashimye yego yego muraho mukecu
muraho
yego yego ni radio ijwi rya Amerika igeze hano mu karere ka Rwamagana abantu mwiteguye mute iminsi mikuru duhereye kuri Noheli
twiteguye ko tuzatonora ibishyimbo tukabara ibyo duteka tukarya
ibishyimbo se bireze
ntabwo birera byo ni nk'ibi byose
uvuge ngo Noheli zabimeze ite
zabimereye nabi ngewe rwose
gute tubwire neza
kubera inzara n'ubujyahabi ntese nkuhishe nkumbajije
inzara n'ubujyahabi bundi bimeze bite
rw'ubukene
buse wavuga ngo abantu murakenye mukecu
bakenye nyine buse ndi muri ibi insetse
ndiko se mukecu ubuse ibishyimbo bitarera se
ndapfa gutejuza nyine umwana nkamuha ngo atajya kwiba Rwanda dore rubanda rwejeje umwana nkamukubira mu rugo iyi nzaramba iturambye migihe
yivuze ngo nzaramba iturambye migihe abatayizi bo umuntu yakumva ko ari iki
yakumva ko ari inzara yica abantu umuntu akabura uwagenda mugenzi we akamusoromera nk'ibyo bishyimbo akaza akabaho
tukiri mu karere ka Rwamagana mu mirenge ya Kigabiro na Munyaga byabaye ngombwa ko tunasura abahinzi b'umuceri nabo tubabaza uko bari biteguye iminsi mikuru isoza umwaka
iminsi mikuru muyiteguye mute
tuyiteguye icyambere ducunga umutekano niwo wa mbere na mbere noneho iminsi mikuru kukijyanye no kwidagadura cyane nta mwidagaduro uhari kubera ko abantu benshi bafite ubukene ubukene nibwo buri mu bantu
ubukene buri mu bantu gute
nta mafaranga ariho nta nibyo kurya biriho abantu barashonje
mwebwe nsanze murimo murahura nkishyira hamwe cyangwa se cooperative murahura umuceri ubukene burasobanuka gutaho ngaho
turahura umuceri ariko ntago turagurisha ngo tubone amafaranga umuceri kandi wararumbye kubera izuba ntago twigeze tugira igihe cyiza ngo ikirere kibe cyiza imvura igwe abantu beze neza ntago twejeje twanagushije n'urubura rwica wa muceri
ubwo uzaza iwawe mu rugo kuri Noheli azasanga iki muri rusange
umuntu uzaza mu rugo kuri Noheli icyazasanga n'icyo azabona kuko ntago imibereho ari myiza
gusuka byagiye bibaho kwakunda abantu bagiye bagira inzara
abenshi bagiye ibugande rwose iwacu barasuhuka
mubaye mwagurishije umuceri mwiteguye kuba mwabahamagara bakaza mukizihizanya hamwe umunsi mukuru nk'ikintu kidasanzwe bizagenda bite
twagurishije umuceri ntago twabahamagara ngo baze twizirazanye uwo munsi mukuru kuko bamwe baba baragiye basize bagurishije ibyabo batagaruka ngo babone aho baza bajya bamwe basiga amazu bayagurishije bayasambuye bakagenda
wowe muzizihiza Noheli mute mu rugo
urumva rero kugira ngo tuwizihize ni uko tuzaba twarazanye ka gaceri baduhaye kuri cooperative ugatekera umwana nyine yutarwajije umwana n'ubu ufite ibibazo mu rugo icyo gihe uba wumva utengamaye
mu yindi myaka byabaga bimeze bite
mu yindi myaka iciyeho
yego
twabaga tuwizihiza abantu bashigisha imisurura abandi bateka bagahamagara n'abandi mbese ubona bishyushye ariko kuri iyi siziye ndabona ari imihari ibi rwose ntabwo
niko mukecu ubu Noheli muyiteze mute
ni ukuri ko Imana yo mu ijuru ngenda atujije uko izansanga ikansiga amahoro nzakira ibyo nta bindi biryo bizima byayo nyiteguriye icyo nshima Imana ni uko izansiga amahoro
Ibiryo se byarabuze?
Bitabura se biri, nta bishyimbo dufite uretse uyu mifuka umwe tugiye twicayeho ibiri wadondaguje ngo witwa wejeje byinshi.
None se muraburara muri iyi minsi?
Yewe we, kubura no kubwirwa turabwirwa tukanaburara n'ejo n'ubundi munsi bikazamo. None se nibya none aha gusa. Iyi minsi yose tuvuyemo turicwa n'inzara n'ubutacyayifite. Kuko ntaho yagiye, ntawe ukura ibijumba, ntawe ukura umwumbati, ntawe uca igitoki, urutoki nirwo rwabanje kugenda mu byagiye. Imyumbati yagiye kera rugikubita, ibirayi mu mirima aho biri, baribumbucya n'ubwira aricyo ko z'igiti kirabarya.
Nukwirwa bari barafunga barafungura.
Barabo bagezeho babona ari imbuzi uko ngira bati taha, bone mu mujyani wanyu ntako twamugera.
Ntumwe Yesu mutuye isi, nimugire Noyeli nziza.
Amerika mu kiganiro dusangira ijambo kuri mikoro murumva Eric Bagirubusa. Turareba uko abanyarwanda bizihiza umunsi mukuru wa Noheli. Muri ibi bihe bigaragara ko bamwe batorohewe n'imibereho kubera ikibazo cy'inzara. Ahirwa magana bahinga umuceri, hari abagowe n'imibereho batunzwe no gusubira mu bisigarizwa by'umuceri, abandi baba basaruye haba mu mirima ndetse n'aho bawutunganyiriza. Abo bagenzi babo babita inkoko, twasuye umwe muri bo.
Mwararwaye?
Muraho.
Murananiwe. Mwarimo kubutse he?
Yego, muhingereza undebe icyo kurya.
Ubwo muhingira amafaranga angahe?
Magana 7.
Ndi umunyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika.
Nakubonye si mikuru.
Niko se iminsi mikuru muyiteguye muti Noheli nabonana?
Noheli se umuntu naba ari muzima n'ubwo umuntu azashima Imana.
Mutunzwe n'iki muri iyi minsi?
Nitunzwe n'iki se nkumbuye guca inshuro y'agaceri kubejeje umuceri? Iyo tumubona ndyamye naniwe, biragoye cyane. Twarashaje, nta mbaraga umuntu agifite kubera iki? Inzara, imishogoro ibaga umuntu amaze iminsi arya. Ubona imyaka twarayiteye iranga kubera izuba ryacanye cyane.
Nagiye numva ngo kubera kubura uko abantu bagira, bahitamo kujya hariya mu bishanga bagasubira inyuma aho basaruye umuceri.
Basaruye nyine barahumba, subira inyuma mu byazi ugafata agakono ukagenda ukubita. Aho namwe ingemeri umwana karariye.
Murabikora?
Turabikora ibyo byo rwose. Nibereho none wagira gute iyo bukeye nyine ubwo aba ari ibyo.
Narinzi ngo naka gaceri niyo mwagakuye ni muri ubwo buryo.
Hano umuntu nari nagiye guhurira arakampa runaka dogo. Ubwo ni mbese nako umukozi wabugize. Nibwo nkiva mu nicyo tumubona naniwe, ndanikirije kugira ngo ndebe ko umuntu yakararira.
Numvise barabibahimbye amazina yo kuvuga ngo inkoko. Muyakira mute ayo mazina?
Iby'inkoko nyine nk'uko gusubira inyuma aho abandi basaruye nyine bejeje, nicyo gituma bakwita inkoko kubera wagiye guhumba.
Ubwo se imirimo nk'iyo ushobora kuyikora kuva ku wa mbere kugera ryari? Ugenda uhumba muri uwo muceri?
None nta kuntu wavuga umwana wamushyira mu buriro ukamuryamisha se? Uragenda n'umugore akagenda n'umwana nawe iyo bagafata agafuka nawe akagenda. Mwahurira mu rugo muzanye utwo tugemeri dutatu cyangwa tubiri, ubwo amararira ababuditse.
Ni ukuvuga ngo iminsi mikuru nka Noheli muzayumva nk'umugani, bizagenda bite?
Mbonye aho njya n'ubundi kongera guhumba gutyo, nzagenda nimbonamo akagemeri ntarendiye numve Noheli ko nyiriye.
No kwihangana?
Yego.
Mu kiganiro dusangira ijambo, urugendo rwo kureba imyiteguro ya Noheli twarusoreje mu ntara y'Amajyaruguru, abo tuganira nabo mu turere twa Rulindo na Gakenke.
Mukecuru. Muraho, muraho.
Muraho.
Yego, yego.
Muraho neza.
Noheli nziza.
Kwese.
Urakomeye rero.
Ndakomeye.
Uturutse hese?
Nturutse mu rugo iwacu.
Ndi umunyamakuru wa radio y'Ijwi rya Amerika. Turi kureba mu kiganiro dusangira ijambo, Noheli muyiteguye mute, murayizihiza mute?
Turayizihiza neza.
Gute, dusobanurire.
Ibishyimbo bireze. Ibitoki abayakira
twaratase iya bafite amafaranga baguza amasaka turimo
nukuri
turimo turimo no heri gose turayakiye dusigaje bunani nayo tuzayakira dusoze
nufuga ngo niba mbumva neza nta kibazo mufite
ntacyo nta kinzira yaratunogonoye ariko ubu turayigushije tugeze mu bishyimbo
muri rusange se mukurikije uburyo mwajyaga mwizihiza noheli hari cyahindutse
oya nta cyahindutseho
warumbwiye ngo inzara yarabagonogonoye
twahinze ibishyimbo imbeba zarasaruye ariko rero basigaye tukomereyeho
ku buryo muzanahunika se
yewe sinakubeshya ibyo guhunika ni bakeya ni umuntu nyamuntu
umuntu nyamuntu uravuga iki w'umukire umeze
ukomeye abantu se turareshya ntabwo abantu tureshya nk'ubu hari abejeje ibishyimbo barahinze ibishyimbo bireze koko abandi twarahinze ibyonyi byagiyemo byarasaruye twibereye aho urumva nakubwira ngo iki nakubeshya se
tuzaze muduhe noheli
muzaze imuzaze zirahari za noheli
ariko mugabo uraho se turi mu kiganiro dusangira ijambo nitwa Eric bagira ubusa kuri radio y'ijwi rya Amerika
njye nkumva mu gitondo
uba wumva bimeze bite
mba numva ikiganiro cyiza tu nuko ahantu dutuye ijwi rya Amerika ntabwo rubasha kuhakabuta neza ugasanga umuntu abashe kurya hejuru ku musozi ariko ijwi rya Amerika njye nkumva tu kuko na papa ari umusaza ryavuga ati ijwi rya Amerika dusangira ijambo ikiganiro ngiye kucyumva kikuno guhita mu gitondo
yego ku cyumweru
mu gitondo
nuko rero iminsi ya noheli iminsi mikuru isoza umwaka itangira umwaka muyiteguye mute mu kiganiro dusangira ijambo
abantu twiteguye neza umukiza agiye kutuvukira mbese imitima yacu irasukuye bonane nayo twiteguye neza burya iyo umutekano uhari byose birashoboka ariko n'abyo uyu musaza yavugaga ikibazo abajura abajura bameze nabi pe
tubwire impamvu y'abajura none
Imamba y'abajura ngewe yego ndu mwana ariko none ngiye imbere hangaha nkareba izuba ryavuye hambere habanje kuba mapfa ewa none wajya hano muri karitsiye kaganira n'umuntu agana n'umuntu ati nyamaza izuba ni ivi cyumweru nababandi bafite udukimbo kamero nk'umunzu baragenda bahitobora bamara kwitobora nabo bari kubaramuka none n'umuntu bamufata yibye bakamujyana kuri station bakamufunga iminsi itatu ugahita wenda ubuyobozi yacyo buzamukoraho wajya kubona ukabona ahisaza ugasanga rero ukavuga ati n'ubundi ndamufashe ndamenye ku buyobozi maze kumujyana ku buyobozi maze kumujyana ku buyobozi bahise bamugarura ati byose gusa n'ubundi mbese uko buri kintu wakora n'ibyo wareka
wareba se impamvu biba ni iyihe
impamvu biba ni ubuyobozi
gute se
ubundi urugero bafashe igisambo ubundi tuzi yuko mfatiye icyaha gihana kiragaragara tuzi yuko wenda bakagenda bakamufungana bakamukatira amezi runaka cyangwa imyaka runaka ariko mu gihe tuzi yuko bagiye kumukatira icyo gihe njyewe n'uburyo yibye njyewe ahise agenda agezemo bamukojejemo kabiri amaze kujyamo kabiri aratashye atashye avuga ati mpaka wa muntu wamfungishije n'ubu tugiye kugera nayo ugasanga niyo mahoro tw'abaturage tudafite nta n'ikindi rwose
ikibazo cy'inzara inaha igakenye kirahari
kirahari nk'ubu njyewe hano nahinze ibishyimbo njye n'umudamu bukiye mu gitondo nsanga ibishyimbo bigufiya babisaruye bagiye barubanya arumva yuko ntabwo ari umujura wibye ngo ajyana ku isoko ahubwo yaraje arasarura ajyana mu rugo guteka ararya imyumbati barakura ibijumba ugasanga umuntu afashe isuka mu nijoro barakuye nubwo batubwira ngo turare amarondo mu mutekano ariko n'ubundi cya gisambo ntabwo tugifata nk'ubungubu rwose buri gihe turare amarondo ariko nk'ubwiye ngo twafashe igisambo ngo kivuye kwibona ibyo bishyimbo imyumbati kada
dushyire rero ku munsi wa noheli bizaba bimeze bite
ku munsi wa noheli tuvugana imana yaratwibutse akavura karajojoba naga njye dufite nakavura karajojoba iyo katajojoba rwose ntakada ntacyo ubwo rero mu noheli tuyiteguye neza tugiye kurya udutonore tumaze guhisha tugereke imyumbati amashyaza ibiti by'urunyogwe nayo areze tuyatuvanga mbese
gusabana n'imiryango kuri uwo munsi bizaba bimeze bite
gusabana n'imiryango ni ukwenga agashera ugatumaho papa wawe abavandimwe akaza mugasabana avuga ati noheli yabaye n'ubu twiteguye n'ubunani mwaka mushya ubwo ni uko ngo tuyizihize inangaha
nahoze numva hari umukecuru umbwiye ko mwatangiye kugura udusaka nibyo
eh dusaka eh amamera eh turahari kabisa kugira ngo washe gushigisha agashira ego buriya y'umukiza tuvukiye nko kwa kundi umwango umushitsi aje kudusura tumushakire izimano ubwo natwe tumvune tuva kwizihiza mu rusengero muri kiliziya tuzajya mu gutufata ugashira tusamane n'abavandimwe n'inshuti n'abavandimwe n'abaturanyi mbese
ubwo ahandi bagiye basuhuka namwe mu majyaruguru mwarasuhutse
abana barasuhutse benshi baragenda bahunze inzara bahitera amazina gufunga mitereke dore ku mifungo amazina menshi cyane mbese
ayandi
n'izina ngo umusaza abonye abuzukuru ngo arakinga
abo basuhutse baragarutse abataragarutse se muri iyi minsi mikuru muri bo batumeho mwizihizanye hamwe iminsi mikuru biragenda bite
abandi baragarutse kubera ko imvura yari yarabuze imaze kurwa rero turabahamagara tuti muzi rurindo imvura yaguye imitonore yabonetse imyumbati ho batayibye irahari muze turabaha dusangire no herino bunani
muraho abino kugakenye
yego
amakuru
ni meza
noheri nziza
ni namwe
nitwa Eric ndo umunyamakuru wa radio y'ijwi rya Amerika
kumanutse pfise mu cyaro
nubundi nari mbasuye kugira ngo ndebe mu mpene ibyo bya noheri
eh
birahari
bya noheri turimo kubyitegura
mu byiteguye mute rero
turimo kubishakisha nyine mu biryo twitegura icyo tuzarya icyo gihe
biraboneka
ni buhoro ubu ni mu nzara ni buhoro ubu bushyimbo nibwo butangiye kwera
ariko ubwabwo murabubona ubwo bushyimbo
ubu bushyimbo turimo kubutoragura abambere batangiye kweza barimo gusarura abandi barimo gusoroma ibijumba ntabyo imyumbati nabyo ubwo ari ubwo bujumba nyine turimo kurya ubu nibyo nyine n'ubwo bushyimbo
hari itandukaniro rero n'indi myaka niba nkumva neza mugeranije uburyo mwajyaga mwizihiza iminsi mikuru nka Noheli
imyindi minsi mikuru ya Noheli yabaga ntanzara iriho none ubu hari inzara rwose n'ubwo bushyimbo duteze amaso niburangira ubwo nuko tuzongera twihure n'inzara nuko bimeze nibirangira ubwo tuzongera duhure n'inzara
ku buryo umuntu yavuga ngo birakomeye
bisa nkaho bikomeye none se ko nta migozi dufite ngo turahinga kajumba cyangwa imyumbati ngo duhinge imyumbati birakomeye kuko bikomeje gucya haguyira ubura rukica ibyo bishyimbo inzara yaba yose mu gihugu kuko nta bijumba nta migozi nta myumbati kandi ibyo nkingi z'urugo nyine
nahoze mwunganira n'abandi bantu nabo bahano igakenye bambwira bati bageranije n'indi minsi barabona hari ikintu kigenda
oya nyine kirimo kugenda kuko turimo kuva mu nzara y'ibishyimbo ariko imyumbati n'ibijumba ntabyo
nuko se kuri Noheli si ubwo twitega ikiwanyu
kuri Noheli se kuri Noheli ubwo turimo gushakisha icyo tuzafata nyine cy'umunsi mukuru tuba twiteguye
wadusangiza ku byo muzafata
wenda nk'akaboga kuko ari cyo ko abantu barya ku munsi mukuru akaboga cyangwa se umuntu agashakana n'utuzi two kunywa nk'akayoga ababishoboye
byagumye kumbera amayobera umuntu wese ndagira harambira ati akaboga byabaye nk'aho ari umuco
akaboga nyine kubera ko twebwe rubanda rugufi akaboga kugira ngo tukagereho biba bigoye ubura ku munsi mukuru umuntu aba yarakoze ishyira hamwe ku munsi mukuru twese ako kaboga tugahuriraho tukagenda dukoteza 500 buri kwezi ku buryo icyo gihe bizagera tukagura itungo tukarigabana buri wese akabona akaboga ku munsi mukuru rero
tayari mwarabitangiye
ubu nyine amatungo yarashatswe tuzagabana yayo mashyira hamwe ubwo buri wese abari muri ayo mashyirahamwe buri wese azajya akaboga nyine nicyo kintu cy'umunsi mukuru tuvuga ngo twizihize
ubwo uheruka akaboga ryari nko
akaboga se
ugaheruka mu mwaka ushize wa 2015
oya wenda abashize wenda nk'amezi nk'atanu atandatu nuko ubu umuntu abagakumbuye
ntabwo mujya mwicara nk'umuryango abagize umuryango mugire nk'imbwirwaruhame cyangwa se amajambo mwishimira iminsi mikuru muvuga amagambo mwiyemeza n'intego zo gutangira undi mwaka
amajambo se amagambo ntayo twebwe ikintu dukora turagenda tukajya mu misa kuri Noheli abashoboye gusenga abandi batagiyeyo bakizihiza iyo minsi mikuru mu rugo iwabo wenda bafite nabo batumiye bakeya bo mu muryango nuko twizihiza Noheli nta kundi
rero reka nkomeze muri iki cyaro cyanyu njye kureba n'abandi
uragerepfo
iyi ndagerepfo
yewe nakazi katoroye
abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo icyo twari twabateguriye tugisoreje kuri aba baturage bo mu ntara y'Amajyaruguru. Turabashimiye cyane ku musanzu wabo nawo mu burasirazuba bw'igihugu. Dushimiye kandi namwe mwari mukurikiye dusangira ijambo, mukomeze mutwandikire rero kuri email ni radio yacu @vonews.com, munadusure kuri Facebook ni VOA radio yacu. Mukomeze mugubwe neza muri izi mpera z'umwaka, mwarena eh kabagira ubusa naho utaha.